ate yo polisi ebusia ekugomba dabami eruddeyo olw'okuyitiriza okukijjanya bakyala baabwe kyegamye kino kye kiviriddeko obutabanguko mu maka okweyongera ennyo mu disitulikiti eno okusinziira ku Peter Mugabi ng'ono yadumira polisi ebusia polisi ewandiisa emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka egiri wakati wa 4-5 buli mwezi eruddeyo kyokka agamba nti baakizuula nti abaami be basinga okuvaako obutabanguko buno ono agambye nti emisango gino ate gyatandikira ddala okweyongera mu mwezi oguwedde ogw'ekkumi ng'asinzidde mu kuŋŋaana olubatuuzizza mu town council y'e Masafu mu disitulikiti y'e Busia n'asaba abaami okweddako ebikolwa bino bitere bifuuke lufumo.
Abakyala bano mbawa respect temutali bafuba nnyo okulabirira abaana bammwe bwe bakwazikemu abaana abo for only 2 days or 3 days oyinza okudduka awaka katwetaaga okubatuba respectinga tubanenya nnyo naye nga we are the problem we the men we are the problem tulina okumanya responsibilities zaffe even them but the men it's your responsibility to protect your wife it's your responsibility to take care of your home it's your responsibility to feed them to educate your children to do all that you are kibino biri mumune mu bitabo byebyebya waandikibwa ebyo byabatukuvu ebyo mwebiri naye kyembasaba nti nga bwe tukyogeddeko family division yange mu CPS ekyasinza okujjuza abantu ngenda kubayingiza mu mulamwa ogwa counseling bakitegeere.